Kimi mina seta, the world mina check up, the buzz mina benga. Taki ni semu kweli wakati nyote na mesa. Ray down 254, vibe ya kwenda. Right? Mwando ni zama za kare, mi rapa mi nne chakazi. Yeah, yeah. Ramba yo keri, karambe dume. Babana di kume, hustle so hard, we run money. Ali shababi na tari bani. Chanzo cha yote ni marekani, ni plani yani. Biti yo lusi wakati flani, na flani wa wapo kando. Fika ni jamba, fika mitambo. Kama ramba fika ni jambo. Jambo Afrika inakuwa isu. Viti vendani ni kama risu. Na Magufuli wigo na misu. Isipoludi mwagize Kristu. Mpe balua iwe na kisu. Aje tumbua haya majipu. Uku ni chaka tena ni situ. Tuwa ni mbele kama usiku. Tuna pambana ile kipitu. Kama mifilu nyanyua kisu. Sokota nyonga lipua kitu. Ukizingua wigo na kiru. Nimejipanga nipo kamiru. Watch me body behave I'm on the drive down. Cause I'm for corner kichwani mwangu na pay god. Mambo magumu nkiona vip na say god. Kiki muntai sifani mali na black bond. Ni wakumbushe kwa mama blood ni last bond. Na wafaki na staki change. Wanja ni pepu bila soksi mistaki mechi. Leta kibumu mistaki banki. Wanavulu wena vojana kwenye biti za toja spendi. Now I'm back in the staki banki. Wana nijua kwenye biti na sumbu wa rafu nyingi na spati ready. Twende ride on, mister the ride on. Watake wate wawete my zone. Icon, mwambie icon. Sababu ya kifo ndo miye cyborg. Blow, ustembe na ukavimba kama Python. So manyakati na urudie kama Saigon. Nimetimia pande Michael pande Tyson. Nidra kuchumpa nimefunga see your eyes on. Men are getting black, city getting dark. When I'm getting back, you listening what? Body getting right.
Now I should show what they want to. Now I should show what they want to. Now I should show what they want to. When I come.